Remember where you got it from. Zambian Music Promos. Co.
Brother FM Chitambala. Kwisa Chinso Chenu.
Ubufumu wenu. Ubufumu wenu. Sinebwa muya ya ya. Ubufumu wenu. Ubufumu wenu. Sinebwa muya ya ya. Nokuteka kwenu. Nokuteka kwenu. Sinebwa muya ya ya. Nokuteka kwenu.
Father, we come to your presence in the name of Jesus according to the Matthew chapter 6, verse 33. The Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness. All shall seek. Oh, Father, we come to your presence to say thank you for everything that we have done upon our life. In Jesus Christ's mighty name. Kwami totila lesa, twami sumbula pantu mwadilinga. Mwishina liamfumu Yesu Christo. Twalando kwa tutende kene na ifwe no kwisha na ifwe. Twami sumbula pantu ni mwamweba lengele fionse futu wakwata na ifwe tukabila. Amen.
Ubufumu wenu. Ubufumu wenu. Sine wamu ya ya ya.
Lesa shifwe trero buteko bwenu bwachine kwa muyaya ya wita wakapwe. My sister, my brother, mwishitekera mu buteko tukwetelelo chitekere ni mu buteko bwenu kusambuteka wo tukwetelelo bukapita lero bwa kumulu bwena ta wakapite wamini miti mashenu no kurele Yesu Kristo ese mukuteka mukatika miti mashenu pose njonto tore michusha lele ni Yesu Kristo. Amen.
No, take a quay.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.